on a child's suit. Que bonobo.
It's the kids, baby.
Nakamo kinimis, please just call me. Nisha fumba macho kwingine sioni.
Nikikukosa takupigia nambari. Na kama ukinitupa watanikuta moshwari.
Moshwari.
Mana naunga unga nenga naunga unga. Nashindwa kusinzia kutwa mauza uza. Naunga unga bado naunga unga. Nashindwa kusinzia kutwa mauza uza.
Oh my love, you're the one, two, three, four, five in my life.
Kutoka ujia na kutafuta kasoda. Hata nkio vitani usio na hofu simoni. Ukini bibi sija piga ujia na tafuta gavocha.
Ukini acha ntalia. Watu ntawambia nini. Nimezama mazima. Wewe ndio tamu ya mimi. Hasira, hasira. Tempashe tuliza chini. Wangu fundi maridadi. Hachokono wa injini, yeah.
Alo, 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 alo. 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 Alo, 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 alo.
Download kupitia vidoboy.com kupata nyimbo mpya.